Kukutana
atachimika yatakutia makwe yatakutikisa atachimika yatakutia makwe yatakutikisa
ha, kwanza unitambie umenizidi nini kubato na mie uje naeza kotisini uliza uambiwe mimi mtoto wa nani ukijifanya chawa mimi mwenza kukunguni una nini
una jipe nenda kungu oh, oh. Kikisafishwa labda nupate so
Wechezewa ukimaliza kwenda hatuachani kisa ujenga Wechezewa ukimaliza kwenda hatuachani kisa ujenga Nani kikukuta nae
atachimika